Natamani mfute chote nkikungu kasula yako Kwangu pakavu na navumilia Neopo kabulini na umela na peke yako Niso mpumbavu nilikuzoea Mungu wakulaze salama peponi Tena akwepushe na mabaya Nibasinisha kuwa chizi wa mtani Sina lolote nimekwaya Japo nakula misoto Nogota makopo Kutwa kujichekesha nkikumbuka sura yako Dunia ni changamoto Ongera ndugu zako Siku ya mazishi waliniacha picha yako
Safina
Safina wangu mama
Safina
Usimoni tena
Safina
wangu mama
Safina
Usimoni tena
Safina
Safina wangu mama Simoni tena
Safina
Safina wangu mama
Safina
Leo Simoni tena Neno lako la mwisho msafina kupenda sana Kweli dunia mapito wote tutondoka mama Nani ya uwepo wako nilitamba kila kona Sasa menisaliti sina ndugu sina mwana Mindoka kuku maskini Mashoga zako ndano ni nyanyapa Maisha yangu maja na alani Na unasipu ya tatu tega na lala na nja Pipo mbeke hivati vina nifanya nilewe Kuna kuja ndoto ni alafu na niacha mwenye Hipo gidi gidi, kumbe zimezidi Hata wanangwa memisi wakite shimeji Hipo gidi gidi, kumbe zimezidi Watoto ambagara memisi wakite shimeji Safina wangu mama Simoni tena
Safina
Safina wangu mama
Safina
Simoni tena
Safina
Safina wangu mama
Safina
Simoni tena
Safina
Safina wangu mama
Safina
Simoni tena
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.